This is a Vuma 103 podcast.
Angwamukele ku Wednesday edition yohlelo iKZN in 60 minutes la kuyivuma 103 sponsor ukukhulu kuphumula nkwanyana nohlelo it's all about the man ebambele unhlahla makhanya uzophinda ulithole futhi uhlelo osukwini elwa kusasa namhlanje kumhla 18 kuAugust 2021 saqhubeka ke nokubungaza inyanga yabesifazane hashtag Women's Month. Ngakho namhlanje sokwathi sibe nenyeke iguest eqavile sizokwazi sikhulume nayo siyibheke ngimpilo yayo nakumkhakha ke ekuwona. Bheka nje ohlelweni ngokuhamba kwesikhathi sophinde sibheke futhi neyithinta ke ukukhethwa kuka speaker lapha ku National Assembly iqembu ke African Transformation Movement bayaphikisa indlela uhlelo olusingathwe oluzosingathwa ngakhona. Bathi kungenzeka kuphulwe eminyeke emigomo ekhona ethinta kakhulu ke i-COVID-19. Kanti uphinde sibheke futhi ke nophiko labesifazane ikakhulu kwinhlangano yazo ukuthi abahlali basemjondolo recently bake babamba ke i-workshop noma i-political education workshop, so sizozwa kabanzi ngabo ngokuhamba kwesikhathi. Igama umenelisi wakandwandwe uhlelo lolu oludidiyela uzowakha wakambatha. So ngokwazi thina bamlaleli ube yingxenye yohlelo ukwazi ushayele ku 0861010300 ukwazi ke usithumele ke umyalezo wakho emoyeni noma ke usithumele WhatsApp via voice note ku 0659337172 kuma social media platforms #KZN60Minutes. Ungalike nepage lethu kuvuma FM uphinde ubheke nehandle yethu @VumaFM. Kanti ngeke ngasho ukuthi ke sizokwazi sibe neguest ekhona la osukwini lwa namhlanje ngoba sazi ukuthi ke sabungaza yona ke i-Women's Month. So hamba ke sinyakathi wesifundazwe sakwaZulu-Natal sibheke ke omunye wabesifazane abasebancane kakhulu kwezombusazwe but abadlala ke iqhaza elibaluleke kakhulu. Ngikhuluma ngaye uspeaker walapha kumaJuba District Municipality ukhansela uPhumzile Mgcina esokwathi ke sibe naye emoyeni kwesibheke nje kakhulu ke impilo yakhe nangeposition anayo kakhulu kuzona ke eyithinta kakhulu ezombusazwe. Kansela uMgcina asikubingelele kuyivuma sibonga ukuthi unathi osukwini namhlanje.
Yebo ngiyabingelela. Ngiyabingelela mfazane iVuma, ngiyajabula ukuba nani.
Okunye engingakushiya engingakushongo la ukuthi we are one of the youngest if not the youngest council speakers ngomunye wabancane. Ngiyazi kukhona omunye uzakweni okhona lapha eNorthwest but ngicathi uyimeya njengamanje okwenza ukuthi ke ube uspeaker umncane kunabo bonke eNingizimu Afrika and futhi owesifazane. Uzizwa kanjani ngalokho?
Ngingasho ukuthi ngizizwa ngijabulile noma ngizizwa ngithobekile kakhulu ukukhombisa nokuthi abantu abasha bayakwazi ukuthi babe kuma positions baphinde futhi babambe kahle ngendlela efanele. So kungenza nje ngikhululeke futhi kube lula nokumobilize nokutshela abanye abantu abasha ukuthi ababe involved in politics amathuba akhona ama positions akhona. It's not only for abantu abadala but babheke ukuthi capable kangakanani then back appoint for that position.
Ngaphambi ke ube uspeaker kumaJuba District Municipality siyafisa ukuthola ukuthi ukhansela uPhumzile Mgcina usukaphi and yini emshape kangaka ukuthi ezegcina engena kwezombusazwe.
Oh, ngosushile igama lami kuPhumzile wakaMgcina. Ngihlala khona eMajuba District ngaphansi komkhandlu okuyiMadlangeni Municipality uMasipala omncane futhi osemakhaya. Ngaphambi kokuthi ngibe kwamasipala ezikhansela bekade ngisebenza kwamasipala kwi-local but also ngi-involved kwi-politics kakhulu ikakhulukazi kuma-structures abantu abasha. I was leading ANC Youth League at the branch level nakwi-region, so ngaphinde futhi nga-lead ANC khona. That way I got deployed ezikhansela lasemajoba district. But enye into engingayisho msakazi ukuthi ngoba ngichazile ukuthi umasipala engiqhamuka kuwona umasipala omncane osemakhaya, akusho ukuthi uma uqhamuka emasipala omncane noma uqhamuka endaweni yasemakhaya awukwazi ukuthi imibono yakho ungayisho, ayikwazi ukuthi ingalalelwa. Kuyalalelwa ama-views akho, siyakwazi ukuthi sihlale phansi kwi-organization engidiplowe yiyona kuyi-ANC sikulalele ukuthi kahle hle i-view noma i-vision yakho ithini, ungawulelela kanjani umphakathi. So that how I ended up ngikwi-council yasemajuba district ngiphinde futhi ngiwu-speaker womkhandlu.
Ngiyafisa ukuthi yini le yakholela kwinhlangano ke ebusayo njengamanje u-African National Congress uzowujoyine ube kuma-structures afana no-ANC Youth League?
Ukubona i-development ababekade yenzeka emphakathini, ubona uma ukhula umncane kunama-meetings owa-attenda noma usafunda kodwa ubona ukuthi kunama-meetings akhona. The more ukhula ubona ukuthi ANC angeke uyijoyine usana 14, uyijoyine usuno 18, but uma usana 14 uyakwazi ukujoyina i-ANC Youth League. So that's where engajoyina khona ANC Youth League because abo ikhansela kuba ikhansela le ANC akube ikhansela ANC Youth League, but uma ufunda understand ukuthi no ufike ube ANC Youth League ufunde nge-ANC wenza amaphutha udebate wenze yonke into then bese ke ujoyine ANC masuna 18. So ngiqala nje ukujoyina ANC Youth League uyabona i-development ekhona emphakathini ukuthi ikhona kodwa uyadinga ukuthi kube nabantu abayiphushayo abasha nokuthi baphinde bayisupport futhi okubaleke kakhulu ngoba ngisho ukuthi idolobha lincane isupport yabantu asuke bekhona ibancane then i-service delivery igcina iba slowly kanti makunabantu abanele support abakunika isupport whoever osemandleni ngaleso sikhathi kuyamlekelela naye ukuspeed up i-service delivery. But into ekakhulu kakhulu engenza ukuthi ngijoyin i-ANC Youth League okanye i-ANC ukufuna ukushintsha impilo zabantu kakhulukazi endaweni zasemakhaya. So i-ANC is the only platform whereby ukwazi ukuthola the relevant people okwazi ukukhuluma nabo ugcina indawo ohlala kuyona ithuthuke ngendlela efanele.
Uyasho ukuthi uvela kumasipala walapha emadlangeni endaweni yalapha ngizwe kuthiwa kuse-Drag. Ngiyaunderstand ukuthi baphila kakhulu nabantu beyinhlanga ezahlukahlukene noma abantu aba-involved kwizinto ekuyithinta kakhulu agriculture. Kuye kwaba nesimo la uthole ukuhlalisana nabantu bomdabu akuhambi kahle. Kwakuphatha kanjani njengesakhamuza njengomuntu ophetheke iposition enkulu kangaka emajuba?
Kuba khona yes whereby abantu kakhulukazi abahlala endaweni esemaplazini behlukumezeka kuba nenkinga ekhona. Sakwazi ukuthi sihlale nabo nama stakeholders ahlukahlukene si-coordinator namakhansela ngokubambisana nokusebenzisana office lika Premier kwanye undunankulu wase-KZN waqhamuka nama committees akhona awa-establish ukuthi bawusebenzisana kanjani kwalandelelwa. So uma ungathi uyalandela manje uyabona ukuthi isimo sehlile ngoba kunendlela eku-addressa ngayo lama issues ukubambisana nomphakathi kanye nawo futhi abanikazi bamaplaza abahlala kona. So lezo yinkinga siyibonile kakhulu kodwa ke angeke iphele overnight but siyasebenzisana ngokubambisana kakhulukazi nabo abantu abahlala emaplazini kanye nabanikazi bamaplaza.
Masanda kuvula umsakazi uVumano 3 we do have ukhansela uPhumzile Mgcina ukhansela noma u-district speaker walapha emajuba district municipality esibeka kakhulu abesifazane abakwezombusazwe ukhansela ke uMgcina noma uspeaker walapha emajuba ngomunye uspeaker abancane kakhulu kuma councils noma ke kuyimkhandlu la eNingizimu Afrika nakhona la esifundazweni sakwazi uNatal Chair kwesimeme osukwini lwa namhlanje. Nomlalo ungakwazi ube ingxenye yohlelo uma kuthi we do have a question ungakwazi ukusithumela umbuzo ku 0659337172 uthumeleke iWhatsApp voice note sekulona ke uhlelo iKZN in 60 minutes. Akwesibheke la we understand ukuthi kubakhona laba besifazane abagqama kakhulu kwezombusazwe nakwi liberation struggle. Wobani laba besifazane ungathi mhlawumbe uthi uyacabanga noma ufunda noma uzwa ngabo uthi ke ubukela kubona Councilor Mgcina?
Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Uma ukhuluma ngabantu besifazane ababambe iqhaza ikakhulukazi kwezombusazwe kwase-South Africa, baningi kakhulu. Ubala omama uWinnie, omama uAlbertina Sisulu, omama uLiyeni Ngoyi, oHelen Joseph, baningi kakhulu. But ngizokhetha oyedwa like umama uWinnie. Umama uWinnie siyakhumbula ukuthi kuningi ayekade ekwenza ewumuntu wesifazane oqhamuka nayo endaweni yasemakhaya. Original mamuni uqhamuka eBizani. So kukhombisa khona ukuthi kusukela kudala kwangasibona abantu besifazane abahlala endaweni esemadolobheni ababa neqhaza noma baba nelungelo ukuthi ba-raise ama-views abo. Baqhamuka endaweni zasemakhaya, umamuni was one of those ababeqhamuka endaweni zasemakhaya bahamba bahlangana nabesifazane abaningi bazama ukuthi basebenze ukukhulula umuntu omnyama. Umamuni ziningi izinto uma ulandela umsakazi ezimvelele within the organization nakwi-struggle nje uma usibala sonke kusukela early 80s and 70s. Kodwa waqhubeka wathembeka kwi-ANC, waqhubeka wahlonipha, waqhubeka wakhathalela abantu noma ngabe kuthiwa kwasekwenzakalani kuyena, but waqhubeka ethembekile kwi-ANC. Wayengasabi umamuni, wayengalona igwala. So in this revolution esikuyona kumele ungazi igwala, kumele ungasabi, kumele into uma ufuna ukuyisho uyisho, uyikhulume ngendlela osuyibeka ngayo, ixoxwe kuvunyelwane ngayo. Wayengasiye umuntu othi nje ayi ngoba ngihlulekile ngiyayeka, but waboshwa ikhathi eziningi kodwa mayiphuma zangaphuma emayiqeda uboshwa ethi okay sengiyayeka ngiyaxolisa but waqhubeka wazabalaza kwazi kwafika egcineni into ekade ifuna yoyagcina yenzakalele so nabaningi ngishilo kodwa ngengikwazi ukubabala bonke kodwa wayesebenzisana futhi ngokubambisana nabantu besifazane abahlukahlukene wayengasebenzi nje yedwa kuthi ubonakala ihamba yedwa but wayehlangana nawo wonke ama-structures akhona abantu besifazane kukhulunywe kudile nama-issues babekade bebhekene nawo ngaleso sikhathi kodwa nje waba yimbokodo futhi wayenesibindi wayekholelwa into enakholelwa kuyona kuze kufike ekugcineni.
Phumzile uthinta igama likamama uWinnie Mandela ungomunye wabesifazane abake bajikelwa abanye ubophiko lo-ANC Women's League. Umbuzo olandelayo uthinta kakhulu-ke i-women support ikakhulu ukusupportana nini nodwa ningabesifazane kwezombusazwe kubuye kube khona ukujikelana ikakhulu uma sekumele kuzothathwa ama-positions lawo oku-electwa khona angaba ama-officials noma ama-additional members ngokwakho ngokuhlaziya kwakho nangama-experience yakho ninjani ukusupportana ningabesifazane ikakhulu i-political landscape?
Ngiyabonga kakhulu Mhlakazi. I think ngoku experience yami, I've never experienced that whereby abantu besifazane bengicindezela. But I want to appreciate abantu besifazane abakhona within the organization. Ibona abangisupporte kakhulu, ibona ababengiphusha, bengisupporte, even singifikelishile ukuthi amakhansela engisebenza nawo akhulile amanye awekhalingana nami. Kodwa uma ngifika emkhandlwini kokuqala, abantu besifazane ngabathola bekhona, abanye babengilekelela, babengisupporta, nawo amanye ama-comrades ayekhona. But i-support from abantu besifazane mina ngiyibonile and ngiyaqhubeka ngiyayibona namanje and ngiyafisa ukuthi abantu besifazane bengasabi ukuthi mase mhlambe lethe umphakathi noma the organization okuyona iyaku-appoint bese uyasaba ukuthi kusoshiye kube nzima, kubi nzima. I-support ikhona, yes. Kukhona ukuphikisana ama-debates akhona, but when it comes to support yomuntu wesifazane, i-ANC iyona into egcizelela kakhulu futhi siyayenza, siyayiphila, siyayibona. For example, mina ngifikile kwi-government, bengikade ngikhona political, but even in government i-support ikhona and I really appreciate the support. Ngiyafisa nje ukuthi iqhubeke ibe khona njengoba nami ngenza, ngibasupport abanye abesifazane. But kunesithombe sikhona sokuthi abantu besifazane bayacindezelana, but in my case Women's League, Youth League, ANC members isupporting ngiyitholile futhi I really appreciate and yona ekwenza ube nesibindi uqhubekele phambili wenze into ekumele uyenze.
Umlaleli angamshiye ngaphandle sinaye ukhansela uPhumzile Mgcina uspeaker lapha kumkhandlu wasemajuba noma i-district yakhona. Awe ngithathe naye i-voice note engenayo usize ukuthi umlaleli uthini.
Sawubona mfowethu Manelisi, ngiyabingelela kwena yini isambeli sakho lapha e-studio ukhuluma nomondlo kaMthembu la eMbumbulu. Bengicela ukubuza kusiphumzile ukuthi njengomuntu osemncane futhi ophindabe umuntu osifazane kungaba wekho yini ama challenges abhekana nawo njengoba iphethe isikhundla esikhulu kangaka sobe uspeaker kula masipala asiphethe kuona mhlamba kukho yini eke sibe mhlamba meqhamuka nembono imbono yakhe emisiba nokubukeleka phansi ngona komuntu osifazane futhi esemuntu omusha. Ngiyabonga
umbuzo kaMondle ocacile lapho Phumzile. Azikho inqinamba obhekana nazo uleader noma ke usihlalo wecouncil enkulu lapha eMajuba district. Uyakwazi ukuthi umsebenzi wakho uwenza ngendlela okuyiyona kungabuke ukuthi hayi uphumzile mncane ngokwe age and futhi ke umuntu wesifazane osemncane.
Ngiyabonga kakhulu kumlaleli and kwi-voice note yakhe, I think umbuzo wakho uclear kakhulu. Ngisafika nganginento ukuthi we ngiyasaba ngabe bazongilalela yini ngabe bazongizwa yini, kodwa ngifisa ukudlulisa ukubonga okukhulu noma i-appreciation ye-support engiyithole emangifika emkhandlwini ngoba ngincane. Ngifike ngazoba u-chairperson we-council kubantu bekade bekhona beyama-council because i-term mayiqala bengayena u-speaker, ngiyijoyine ngo-2018 or 2019 sengena ngizoba uspeaker. So already bekunabantu abangamakhansela, bekunama meetings bekade kuqhubeka nje kunezinto already basebeyiqalile emkhandlwini. Kwakumele ngifike ngiqhubeke lapho, kodwa uma ngifika ngifunda ama-reports, ngibona izinto esezenzakalile nezinto ekumele sizenze moving forward. Raising my views within the caucuses of the ANC before siye kwi-council masihleli kuma-committees akhona with other political parties, yes, kukhona ukuphikisana, but into engingazange ngi-experience noma ngiyibone engangicabanga ukuthi izoba khona ukuthi bazofika abantu imibono yami bengayithathi serious kube nento yoku-undermineka, but ngafike ngathola i-respect, ngafike ngathola ukwamukeleka okuhle kwakwazi ukuthi ke ama debates abakhona aba ma debates nje anormal bakhona ukuphikisana siphikisana ngendlela efanele kodwa kungabi ukuphikisana ngokuthi bakuthathela phansi noma bakundermine abakuzi ukuthi sina bayithatha into abayishoyo konke ngikushoyo bebekwazi ukuthi bekulalele bekwazi ukuthi bekusupport mase sesihlala ama council even chairing the council chairing the council emsakazi by you are the chairperson of the meeting so kuna ma political parties ahlukile eMajoba district so onke ama political parties akhona sikaze ku council meeting siphume sishayene ngeyitulo singazwani noma umhlangano ungalawuleki kodwa iwona ama council uma kuthi mhlambe kuba ne challenge engibhekana nayo iwona afikelekelele akwazi ukuthi sisebenzisane ngendlela efanele
uzophinda ngithatha new voice note ayekhona sizwe ukuthi ke umlaleli ke ubeka uthini
angibingelele manelisi nesambele sakho usisi ugcini uphumzile ugcini cha ngiyamuzwa siyamhalalisela umbuzo wami wodwa njengoba ethi wangena epolitikini esemncane yena ke njengoba esenesikhundla esikhulu kangaka kulabantu abancane abasepolitikini ngabe wesilisi wesifazane kukhona yini abalekelela ngakho yena siqhu sakhe ukuze bakwazi ukuyiqonda kangcono ipolitiki ikuphi nje akwenzayo emphakathini wangakubo ukuze abantu abasha bakwazi ukuyifunda bayiqonda ipolitiki noma mhlambe uyayivula mhlambe iclass lepolitiki noma mhlambe wenze njani nje bengifisa ukwazi ngiyabonga
sima kukhulu kumlaleli ngicathi ikhansela umgcina umthole kahle umlaleli
Hayi ngimthole kahle kakhulu ngiyamanga kakhulu umsakazi bangisolithola igama lomlaleli kodwa umbuzo wakhe ngitholile.
Hayi akalishongi igama lakhe.
Hayi akalishongi kodwa ke umsakazi ngaphambi ukuthi ngibe yikhansela lesemajuba ngiphinde futhi ngibe usekela nobhala we-ANC kwi-region yonke. So i-region iba nama programs whereby ama ehamba emabrinjini lapho sesifundisa khona kuma kunama lectures kunama political classes siwa organize at the regional level bese umuntu aya deploywa kuthiwa wena Phumzile uzoye wadibani kune lecture kanje na ithwe by sithuthukisa kakhona noma sikhulisa ulwazi lo ANC within the structures of the ANC silide kakhulu ku-ANC Youth League ngishilo besisebenza nayo Youth League ama programs beswenza ndawonye ne leadership yakhona ukuthuthukisa abantu abasha so I don't have program as specific as uPhumzile but I've got a program ye-ANC engisusa at the regional level isemabrentshini sifike sifundise noma sithuthukise ama programs akhona sizo together as ANC mangibuya ngapha kuhulumeni as u speaker womkhandlu because kunama programs akhona afaka public participation afaka abantu abasha besifazane abasebakhulile izingane malinga ama programs akhona so nakhona kunama programs ahlukahlukene abhekelele youth abhekelele abantu abasha abhekelele besifazane so it's whereby ngikukhona ngithola khona ithuba lok interact nabantu abasha nokubafundisa ngezinto ezihlukahlukene emphakathini
ngiyafisa nje ukuthatha ke i-break encane sisenayo uPhumzile Mgcina u-district council speaker lapha kumkhandlu wasemajuba esinayela espeka sibungaza kakhulu ke inyanga yabantu besifazane hashtag women's month sikulethela besifazane ke abasemkhakheni ke eyahlukahlukene namhlanje sibheka abakwi-political landscape ungakwazi ushayela ucingo ku 0861010300 noma uthumele umyalezo wakho ku 0659337172 sithi ukudlula lapha kwenzeka kwamukele kuhlelo iKZN in 60 minutes uhlelo ke le ndaba uthola njalo ngomsombuluko kuya ku Thursday nalapho ke sikubhekela khona indaba ekhona ekakhulu esifundazweni sakwaZulu-Natal nengxoxo ke ezikuthintayo ehambelana nesimo sangaleso sikhathi izinto ke current sibungaza ke iWomen's Month njengamanje on the line we do have uKhansela uPhumzile Mgcina u district speaker walapha eMajuba Municipal District Municipality asithatha nje voice note ekhona la sizothi ke umlaleli uthini ngalesi sikhathi
Ngiyabingelela kuwena but Manelisi kwivuma 103 mase ngibingelele nakwisambele laphana unxakanxaka ucomrade usisiphumzile. Message mina ngicela ukukomplimenta nje usisiphumzile ngokuthi abe nesibindi sokuthi akhethe lesikhundla noma engayikhethelanga yena kodwa vele bekuwumsebenzi nawe befisa ukuthi awenze. Ngiyambongela kakhulu bese ngithi nje ngicetha ngaphela imoya ngithi pick up kuyena kahle kahle kulesikhathi samanje fanga ngabe siphethe umuntu osifazana nje umuntu osifazana uyena ngabe uphethe izwe linjena nje lonakele amadoda akadazama enikezwa kodwa ehluleka yabona nje manje sekuyisikhathi sokuthi akuphathe imbokodo bika imbokodo bika futhi kwezinyanga abantu besifazane nje uDr Gule ngithi mina phambili nomzabalazo sisi ungabusaphela moya ngiyabonga bhuti
simakhulu kuDr Gule ngicathu lapha endaweni yasemlazi nayi comment cancel umgcini
ngiyabonga kakhulu kuDr Gule I think ama comments afana nalawa ke msakazi akwenza ukuthi uqhubekele phambili ungabusabheke emuva ngiyabonga kakhulu
Ngiyafisa ukuthola la uyancoma kakhulu umuntu omusha waba nesibindi wakwazi ungene kulomkhakha wezombusazwe but abantu besifazane bakhona baphethe ke ikhundla ezinkulu uzothi ke ngokweside labantu abasha ekakhulu besifazane ningena nini kula position a strategic ngabe kuma national executive ngabe kuyi cabinet noma nakhona la kwesifundazweni ngabe mhlawumbe kuyi provincial executive council akekho umuntu omncane ngengeze ngisho age yakho emoyeni ngaphandle mawungikhulula okule age yakho noma ke ngabe mhlawumbe ningabe homeya uspeaker yese position enkulu kodwa ningena nini ke nibonakale nisabalale ikakhulu kula position
ngiyabonga kakhulu ku national bakhona abantu abasha kakhulukazi abalida ama positions akuyabantu besifazane osise uStella Ndabeni umunye umncane ulida enye ama department ebekade lida enye i portfolio but manje use deploy okenye futhi okusho khona ukuthi igalelo likhona futhi liyabonakala bona ukuthuthukiswa kwama business i department e very strategic layo akuyona usise uStella ngoba iyona kahle hle uhulumeni asuye ekhuluma ngayo ukuthi masithuthukisa ama-business kumele kube nomuntu ozomenza sho ukuthi ngempela ama-business ayathuthuka ngempela emphakathini so kuningi bakhona abalead ama-portfolios akhona khona omunye u-comrade osephalamende u-comrade u-Amanda u-Amanda Bhanu Mapena ulead enye i-portfolio naye usasemncane naye noma kuthiwa silingani ngeminyaka but usasemncane enye i-portfolio ebambile it's a very strategic portfolio because it speaks direct to abantu abasha emphakathini maningi ama-portfolio akhona maningi abantu abasha bawabambile kodwa kubaluleke kakhulu umsakazi if udeploya kuma-positions awudeploya ngoba bayakubuka ukuthi umncane bese kuthiwa hhayi kwamncane asimfakeni but I think bayakubheka ukuthi u-capable kangakanani ukuthi ungalida leyo position noma ungalida leyo portfolio leyo so I think kumele siqhubeke siyabantu abasha sibe vocal sibe vibrant emabrentshini emphakathini sihlala kuyona whoever la sikhona if you are leading ANC lead be vibrant le kubonakala imisebenzi oyenzayo then ANC ube able ukuthi ideploye ngoba asifuni ukudeploya abantu egcineni kosuku sizoba nenkinga amakhambi isikhathi esiphoxekile sithi how sasimfakile simthembile usesiphoxile kodwa asideployeni abantu ngokwamagalelo abo emzabalazweni sibone ngempela ukuthi bazokwazi ukuthi bashintshe impilo zabantu.
I believe we do have a caller on the line. Asikubingelele kuyivuma sawubona.
Sanibonani.
Yebo baba njani?
Ngiyaphila. Igama nginkosinathi ngoba sibuya bhutwami.
Yes, doctor.
Waziwa ngelikayelo bhone embuthweni.
Yes, baba.
Ka-African National Congress eNewcastle.
Yes.
Yeah, no. Cha. Umuntu uthi akabonge nje ngase kubekile ukhansela umgcini. Siyamuzwa mfethu umuntu akaqale ngokomplimenta nje ukuthi yawazi amagalelo akhe sizingane esikhulayo simlandela ngemuva ngengomunye nje nama buya national kwiCOSAS I've led iCOSAS we groomed and capacitated by abantu abafana nabo okhansela umgcini so nje umuntu mhlamba kasho ukuthi imbokodo esithembele kuyona le imbokodo esifisa ukuyibona inamagalelo ekuchangeni impilo zabantu abasha abasasilandela because as a former leader of the African National Congress Youth League siyakholela ukuthi nakulesimo esibhekene naso in this dilemma that runs through as the country yokuthi singabe nabo ubuholi obuncane which is the ANC Youth League base khona ophumzile umgcini abangabuya bazosicapacitate within branch levels sikwazi ukuthi siyibuyise iANC Youth League ezokwazi ukuchampiona izimpilo ama issues abhekene nabantu abasha so siyakholelwa kakhulu kwimbokodo esibhekene nayo nembokodo esimele which is phumzile umgcini siyabonga kakhulu
ungakahambi la sotobe ngiyacabanga ngithi i comment yakho yandulela umbuzo enginawo uthinda the upcoming regional conference siyazi yahlala ngo 2018 and ukhansela umgcina wakhethwa njengephini lika nobhala kule ya region khona icomment onayo ngaphambi ngibuze yena ngayo le conference elinde eju
ubuza icomment ukuthi khona ngifisa ukuk comment msakazi
yes ngithi khona nakho baba
no msakazi mina ngingakusho njengomuntu hayi ngoba mhlambe ngisephaketheni lakhe uyazi nje umuntu owumholi futhi engingadlalela ephaketheni laba angidlalela ephaketheni labaholi but mina on my personal level ngomuntu omlindele futhi ukuthi abuye angifisi ukumemeza emsakazweni ukuthi ngimbukela yiphi position okwamanje but nje umuntu onamagalelo kakhulu emphakathini sisalindele ukuthi abuye futhi nasemkhandlini sisamlindele ukuthi angabuye emsakazi
so Toba sibonga ukuthi ushayele eNewcastle siyabonga
kakhulu
Wasibonga kakhulu kusotebo umlaleli othe washayela. Ake ngibuze la kansela umgcina sike sabona igama lakho li-circulator lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi usafisa ukubuka noma kukhona abakucabangelayo ukuthi uphinde ubuye futhi as official kwisikhundla mhlawumbe esingaphezulu kwalesi osiphethe njengo-deputy regional secretary. Ungawemukela i-nomination mayikhona?
Ngiyabonga kakhulu msakazi ngiyabonga ngiyathanda ngiyajabula uma ubuza ukuthi ngingayamukela nomination uma iqhamuka yes we are due to a conference ezimalahleni region ezohlala in 2 weeks time because sisifinalize izinto eziningi ukuthi singahlala iconference msakazi uma kuzohlala iconference kuqale kuhlale ama-branch officials whereby kuyo present ukuthi iconference ke izohlala kumele kukhethe uphola ubusha bese sidedela ama-branch kube yiwona ka decide ukuthi uphumzile ngobe kade usekela nobhala sifisa ukuthi abuye ke abe ese kule position noma ama-branch kuyiwona achazayo ukuthi iyiphi position esimele mhlambe abashisa ukuthi ngiye kuyona so this time around nama ngibuka lapha yamsakazi mangibuka ama nominations form from ama-branch amaningi cha ayavumelana ukuthi ngingaba usekela sihlalo we-region yasemalahleni so ake ngikwazi ukuthi i-ANC noma amalunga kakhongolosi uma yengithemba ukuthi ngingaba usekela sihlalo bese ngiyayidefy leyo nto ngamanye amazwi yes i-nomination ngiyayamukela and we are looking forward for i-regional conference
ifike isihlalile i-regional conference kuzolandela ke ukhetho lohulumeni basekhaya engicathi you do have umbono about leya ndawo yasemajuba ikakhulu lapha eNewcastle nedolobha osuka kulona ngokomnotho kukhona umbono nawo
yes uma siqeda nje regional conference sobe sesibhekane ngqona ama-elections i-campaign ezosiqalile ama-candidates siqedile i-process yakhona within the organization whereby beselect ama-candidates as well as PR candidates so yes nakhona-ke ama-branch i-process yakhona ihambe kahle kakhulu so let us hope and pray ukuthi ANC yabuyela emandleni sokuthi umuntu azoqhubeka la esegcine khona kuningi sothi kuqalile within the district maningi ama-programs akhona maningi ama-projects akhona as i district ewaplanela ukuthi mele qhubeke nawo so uyazi ukuthi uma makuphela i term of office kungangena abanye abantu noma kuqhubeke thina so that's why ngithi uma kuthi kuqhubeka thina kuyobangcono kakhulu ngoba ziningi inhlelo ekhona kakhulukazi ukufaka amanzi endaweni zasemakhaya ukulungiswa kwemigwaqo ukufaka ugesi kuningi kakhulu ngingakubala kodwa iminingi maningi ama-programs akhona ama-projects akhona esibheke kuwona phambili ukuthi siqhubeke nawo uma siqala nje i-term of office entsha and ezomnotho ziningi kakhulu futhi nakhona singayithuthukisa sinama-companies akhona sinomhlaba omningi maningi ama-department asefikile awubona ibona iy'ndawo abona ukuthi azothuthukisa kanjani so okwethu ukuphusha leyo mandate siqinisekise ukuthi abantu basemajuba district kakhulukazi abasha bayabenefitha lapho bayakwazi ukuthi bayiphilise kungabi ukuthi wona wonke umuntu ulinde ukuthi uzoqashwa kwamasipala noma uzoqashwa kwi-company thizeni kodwa siyafisa ukubona abantu abasha kuyibona beqalela imisebenzi beqalela belima beqalela noma yini abangase beqala ukuze bayiphilise bethuthukise nomnotho wasemajuba district
Kansela umgcina sibonga kakhulu ukuthi usijoyinile la kwivuma 103 sibonga kakhulu kabesifazana abakuyipolitiki ngoba kuyi women's month sibonga kakhulu siyophinda sikubheke nangokuzawuphatha ngaphambi ngikudedele if ukuthi ke ugcina ke amagatsha alapha emalahleni ayakhetha as udeputy chairperson lo ungasho ukuthi lokho kukubeka ethubeni ukuthi mhlawumbe kungenzeka uthole i-mayoral chain ngabe kwi-district noma kumkhandlo thizeni
Hayi ake sithi msakazi nje ake sibone iconference ukuthi ihamba kanjani lokho ke then sixoxa neleadership yobe sesilida nayo ngaleso sikhathi kodwa ngiyabonga kakhulu ngethuba nokuthi ngibe semsakazweni ivuma FM ngiyacabanga ukuthi ama platforms njengalawa ayasilekelela kakhulu ukuthi sixhumane nabantu abasha abasemakhaya bezwe ukuthi bakhona abantu abasha abalidayo and abasebenzayo nje kahle njengawo wonke umuntu azikho ingqinamba eziba khona uma umuntu omusha ulida yingakho sithi abantu ababe khona balide la abe khona udinga ukuthi uze ushintshe indawo uhambe uyohlala kwenye indawo but la ukhona uyakwazi ukuthi ulide igalelo lakho silibone impilo yomuntu omusha ungayishintsha la usuke ukhona udinga ukuthi uze uhambe so ngiyabonga kakhulu and siyafisa nje futhi ukuqinisekisa ukuthi khona into esho umlaleli uNkosinathi Sibiya if I'm not mistaken ukuthi kumele si-revive ama-structures abantu abasha ema-branching so siyafisa nje ukuthi siyaqinisekisa ukuthi i-province yethu ngigcine nje kukhulunywe ngento ye-PTT whereby kuzobe ilekelela ukuthi ikhanda ama-branch, ikhanda ama-regions, ikhanda ubuholi be-province ngokunjalo naku-national so we are looking forward on that program so that sokwazi ukuthi abantu abasha babe kuma structures bephinde futhi bekwazi ukudebate ama issues athinta bona ngqo.
Sibakhulu ukukhansela umgcina u-district speaker walapha eMajuba kade ke sikhuluma naye sibheka kakhulu ke-athinta abantu besifazane ungowesifazane kosemncane ungomunye ke wo-speaker abancane ezweni.
This is a Vuma 103 podcast.